baba belele kabantu ngokuthi u 10% oweshumi uNkulunkulu bese ufaka u 10% ebhange noma ku investment kungaba iadvice ehlakaniphile leyo na dadwethu. And then okwesibili engibona ngathi abantu kumele balontuze bahlale phezu kwakho ukuthi uma uzoqala i-investment ngcono uqale nge-budgeting, check ukuthi iy'dingo nqangu zakho zizokwazi ukubhekelelwa imali leyo oyitholayo ngokwesalari on a monthly basis. Bese wenza i-budget ekuvumelayo ukuthi kube nemali yama-guaranteed expenses afana nama-investments ne-rent nokukhokhela i-transport nezinto ey'njalo. Kodwa-ke le yoku-investa ngibona ingathi ibaluleke kakhulu, ingashintsha ikusasa le-South Africa. Into ethi umuntu uma ezothola umsebenzi aka-investe from day one until aze aye ku-retirement, abe nesamba sakhe la atshala khona imali ethayisela le mali angabe uyayibeka emsebenzini ngokohlelo lwe-pension fund. Bona ngathi masebenze kanjalo kungasiza indlu emnyama kakhulu. Asizame nokuthi futhi bakwethu kunama-products amaningi adayiswa abantu abakule mboni yezezimali, kakhulukazi ama-policies abhekiswe kwi-funerali nama-policies adayiswa under the life policies brand and a whole lot of other things. I think that people must avoid buying unnecessary products. Just buy enough for you ukuthi ibhekane nama-challenges akho uma ngabe uyashona emhlabeni, ukuze umndeni uqhubeke uphila uyiphila nawe usaphila. Okunye okubalulekile ukuthi umuntu akathathe ama-investments wakhe angawafaki endaweni eyodwa, aka-invest endaweni ey'hlukile. Lokho sikubiza ngo-George sithi i-portfolio diversification. Awahlukanise ngokwey'mboni, awahlukanise ngokwamazwe, abesehlukanisa futhi nangokwama-companies la atshala khona imali ney'nhlobo zama-investment. Omunye umuntu anga-investa kuma-shares, omunye a-investe kuma-bonds, omunye kuma-money market, omunye umuntu abese afakele imali kuma-exchange traded funds, kanjalo njalo. Kodwa enye into engiyigcizelelayo ukuthi ungangena kulo mkhakha ungazange uthole ukwelulekwa inkampani noma umeluleko wezezimali onolwazi olujulile ngalo mkhakha wokubeka imali.